Akati mbaka wa gavumenti mchitundu hecha Mukono, Fatuma Nabitaka Ndisaba yalabudde masomero nti yenna anesigiriza obulwadde ne buzuulwa ku somero lye bajja kuligalambagira olw'okutaasa eggwanga ku kimbe ekya Ebola.
Kati mu kiseera kyekimu ate mwe tufuniddwa okuzza kw'abaana ku masomero, mujjukira bulungi mu COVID-19 in 2020-2021 twakosebwa nnyo, naddala second wave eya 2021 yatukosa nnyo. Abaana baffe ne babeera waka, abaana ne boonooneka, abaana ne bafuna emize egitategeerekeka olw'obutasoma. Kakati olwaleero okusoma baatugambye kugendagenda mu maaso, naye ng'omubaka pulezidenti kye njagala okukubiriza bannannyini masomero n'abo ba head teachers baffe masomero aga gavumenti, tuddemu tuobuzaavu vinge, tuddemu tutekese mu nkola za SOPs, Standard Operating Procedures, ezaliwo mu 2022.